miss a few day, I won't see you in a damn fall. Oh, gafla moyo wangu katamani ku confirm. Oh, je m'appelle Silva, moyo wangu shamaliza. Mola fanya miujiza, wengine sioni na unagiza. Elo kama nunya saye, azima nyinyako. I go follow your footsteps every day, night and morning.
Zuri wako kwangu baby utajiri, baby. Unavyo lipa nivyo unavyo stahili, baby. Zuri wako kwangu baby utajiri, baby. Unavyo lipa nivyo unavyo stahili. Usijafanya nkutupe,
shikilie mkono, shikilie mkono.
Sema unachotaka nikupe, nikutupe,
shikilie mkono, shikilie mkono.
Sema unachotaka nikupe,
sijakuwa mgomo, sijakuwa mgomo.
Washa ubani baby, hivi mara ngapi pepo unapovuma na kupita, wala sio utani baby. Weniamini mana naona kama bado unasitai. Fanya faster, faster, cause time is over. Just a serious, just on your shoulder. What you wanna kusubiri wewe tu, baby.
Zuri wako kwangu, baby, utajili, baby. Unavyo lipa nivyo unavyo stahili, baby. Zuri wako kwangu, baby, utajili, baby. Unavyo lipa nivyo unavyo stahili. Usijafanya nkutupe,
shikilie mkono, shikilie mkono.
Sema unachotaka nikupe,
sijakuwa mgomo, sijakuwa mgomo.
Usijafanya nkutupe,
shikilie mkono, shikilie mkono.
Sema unachotaka nikupe,
sijakuwa mgomo, sijakuwa mgomo.
Oh la la la, oh la la la, sijakuwa mgomo.
Show bunny, baby.